Abarobati na mama jeni, ya mama etu Catherine, nyanya Halima na mwenzake Veronica, wajomba na mashemeji, leo nyote changamkeni, tuwapeni shangwe kijeni na Christine, siku leo imengara, tuwashangirie wapenzi. Siku chache zimepita na leo amefunga ndoa, ndoa ya halali wapeni vigelegele, Baba Robati na mama Jeni, ya mama etu Catherine, nyanya Halima na mwenzake Veronica, wajomba na mashemeki, leo nyote changamkeni, tuwapeni shangwe kijeni na Christine. Leo jimba watamu na kithangai ni vile, pande zote vigelegele, leo vivume, ndugu na marafiki, shemeji na mawifi, na tuwashangirie ni kijeni na Christine. Leo jimba watamu na kithangai ni vile, pande zote vigelegele, leo vivume, ndugu na marafiki, shemeji na mawifi, na tuwashangirie ni kijeni na Christine. Siku ni leo harusi imesha pamba moto, yamekamili kayo kutulo yango jea, Kiki na Christine mumefunga ndoa ya halali, ndugu wote watakia kila laheri, muzidi kuishi kwa upendo mwenu nyumbani, hiyo maisha bora kidieni na Christine. mwingine.